Ladies and gentlemen, if you don't have a perfect word to tell your partner that you are in love with, just dedicate him or her this beautiful song. Just tell him, baby, you're my number one. Shout out to Rayvanny for featuring me in this dope, dope track. Shout out to Mboso for helping me write the verse. So yeah, let's go. Yeah. Let's go.
Kuma upendo wangu niko mahaba ni mambo sawa penzi nalimumunya kibogoyo nimepata size yangu yani nalioga sokuna filimbi nitapuliza kuita ndege waje raha zimefululiza kwako natokaje hadi bububu mepitili Tulivuruge varanga Chimeneza kunengua kwa ngwaru Nikiandae kitanda Shuka za mauhao haya maru Kisha tugonge na vyanda Mambo ya kujizimua na value Nifunge upande kanga Babu jumo ya kwa ruha
Wakati minipo kwa ajili yako wewe